futhi yaphelezela uthande nginalo luya ngokuyaluyehla engathi kwanele manje engathi kwanele ungendiso kwebola ngishonisale ngisale wena ungendiso kwebola ugisa ngamezweni lo baba
uyakuhlonipha athi aqale ngokuxolisa kuphela ama-secrethi alidlule iqakala isokisi ngiyakubona ngathi aswane hlala phansi ngikubonisa uthando lwethu lusaphile usathane wakho ibhokisi imean indoda indoda ngeqiniso layo angisile type ezokumokola ngempilo enganayo kodwa ngiyalazi iphupho lakho wena sise nasombelief mangibabhizi ngigijimisa lo mpilo esinganayo yeah my past is nothing pretty there's some things you ain't forgiven I just ask that you give me a little faith ngengabhayiza nabothile nabosandra nabosindi nabo wakhala inyembezi bona cha ngeke ngilinge ngiphinde ngizwile ndezwile ngikuzwisile ubuhlungu kodwa uright nibaningi nibaningi kunecherry yami kunomngani nami kunomngami lapho kuwe